Onodu wa tuwala mojo. Onodu wa tuwala mojo. Elu waka tuwala mojo kampwe. Eligwe bianyera nyaka. Onodowa tuwala mojo. Onodowa tuwala mojo. Eluwaka tuwala mojo. Eligwe bianyera nyaka. Gameva biakwala nozo Ndiokunu keju onganile Nagameva biakwala nozo Ndiochichi Eligwe bianyera nyaka Onyamara Watosa sobya nyera nyaka Anyi choro ntuziaka ki Watosa sobya nyera nyaka Anyi choro ntuziaka ki Watosa sobya nyera nyaka Anyi choro ntuziaka ki Washirike Ndi agameva biakwala nozo nobodo anyi Ndi okunu keju onganile Ndi agameva biakwala nozo Eligwe bianyera nyaka
Onodobo dana tuzi mojo Amandia neze Onodobo dana buzi Show me your leader and I will show you the downfall of your economy Eligwe sasoki puri nyaka
Onye kaige so onye gachanyo Onye nwere ihe nyere onye nwere aka Ndi onwe uwa nọchiwekwara anyị ụzọ ka nkwe Eligwe bianyere anyị aka Onye amara kpata ọsọ ọsọ bianyere anyị aka Anyị chọrọ ntuziaka gị Mata nsọ nsọ bianyere anyị aka eligwe Anyị chọrọ ntuziaka gị Mata nsọ nsọ bianyere anyị aka Anyị chọrọ ntuziaka gị Ụwa siri ike Demokurasi bụ onye anyị chọkwara ka ọ chiwe obodo anyị Demokurasi jụ na ọgaghachi Ọkpara Chineke bịa n'uchewa anyị Anyị chọrọ ntuziaka gị Demokurasi bụ onye anyị chọkwara ka ọ chiwe obodo Demokurasi jụ na ọgaghachi Ọkpara Chineke bịa n'uchewa anyị Anyị chọrọ ntuziaka gị Anyị chọrọ ntụziaka gị.